watoto wangu wakuite mama. Ndani nyumba kinanda, tucheze we wimbo ntakuimba.
Sijiwezi kila siku kila saa, penzi lako tamu mpaka nauna.
Sawa, wala sinto kuchakaso.